Joshua 7 verse 1. Kepha abantwana baka Israyeli beqa ngokuqalekisiweyo lokhu u-Akani, kaKami, kaZibidi, kaZera, owesisa kaJuda ethatha kukho okuqalekisiweyo. Intukuthelo kaJehova yabavuthela abantwana bakwa-Israyeli. Verse 2. UJoshua wathuma amadoda asuka eJericho aya e-Ayi eliseceleni kweBheti Aveni ngasempumalanga waseBhetele, wakhuluma kuwo wathi, "Kuphukani lihlole izwe." Amadoda akhuphuka ahlola i-Ayi. Verse 3. Abuyela kuJoshua athi kuye, "Mabangakhuphuki bonke abantu, makuhambe amadoda kungathi inkulungwane ezimbili noma ezintathu alichithe i-Ayi. Ungabakhathazi bonke abantu ngokuya khona ngokuba bayingcosana nje." Verse 4. Kwaze kukhuphukela khona abantu abayizinkulungwane ezintathu, kepha babaleka phambi kwamadoda ase-Ayi. Verse 5. Amadoda ase-Ayi abulala abantu abangamashumi amathathu nesithupha abagxosha esuka phambi kwesango aze afika eShebarimi, ababulala emthambekeni. Izinhliziyo zabantu zaphela amandla, zaba njengamanzi. Verse 6. UJoshua wazikepula izingubo zakhe wawa ngobuso emhlabathini phambi komphongolo kaJehova, kwaze kwahla yena namalunga kwa-Israyeli bathela uthule emakhanda abo. Verse 7. UJoshua wathi, "Maye Nkosi uNkulunkulu, ubaweliseleni iJodani nakanye laba bantu ukuba usinikele esandleni sama-Amori usibhubhise na? Sengathi ngasaneliswa ukuhlala ngaphesheya kweJodane." Verse 8. "Oh Nkosi, ngiyakuthini lapha abakwa-Israyeli sebefulathela izitha zabo na?" Verse 9. "Ngoba amaKhanani nabo bonke abakhile ezweni bayakukuzwa basihaxe banqume igama lethu emhlabeni. Uyakwenzela ntoni igama lakho elikhulu na?" Verse 10. UJehova wathi kuJoshua, "Sukuma weleni kanje ngobuso bakho na?" Verse 11. "U-Israyeli wonile, yebo, becile isivumelwano sami engabayala ngaso. Yebo, bathathile nakukho okuqalekisiweyo futhi bebile, baqambile amanga, bakubeka kweyabo impahla." Verse 12. "Ngalokho abantwana bakwa-Israyeli abanakuma phambi kwezitha zabo. Bayafulathela izitha zami ngokuba sebeqalekisiwa. Ngisayokuba nani uma ningachitha okuqalekisiweyo phakathi kwenu." Verse 13. "Suka ungcwelise abantu uthi, 'Singcweliseni ngomuso wokuba uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli usho kanje uthi, kukhona okuqalekisiweyo phakathi kwakho Israyeli, awunakuma phambi kwezitha zakho. Ningakasusi okuqalekisiweyo phakathi kwenu.'" Verse 14. "Kusasa niyakusondezwa ngezizwe zakini, kuyakuthi isizwe asithathayo Jehova sisondele ngemndeni, umndeni awuthathayo Jehova uyakusondela ngezindlu, indla ithathayo Jehova iyakusondela ngabantu." Verse 15. "Kuyakuthi othathwayo nokuqalekisiweyo ashiswe ngomlilo, yena nakho konke anakho ngokuba eqile isivumelwano sikaJehova nangokuba esebenzile ubula kwa-Israyeli." Verse 16. UJoshua wayesevuka ekuseni kakhulu, wasondeza u-Israyeli ngezizwe zakubo, isizwe sakaJuda sathathwa. Verse 17. Wayesesondeza emndeni yakwaJuda, wathatha umndeni wakaZera, wawusondeza umndeni wakaZera ngabantu, kwathathwa uZabidi. Verse 18. Wayesondeza indlu yakhe ngabantu, Akani, kaKami, kaZabidi, kaZera, owesizwe sakaJuda wathathwa. Verse 19. UJoshua wayesethi ku-Akani, "Ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo, uvume kuye, ungitshele okwenzileyo, ungangifihleli." Verse 20. U-Akani wamphendula uJoshua wathi, "Kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, ngenza ukuthi nokuthi." Verse 21. "Ngabona empangweni ingubo ehle yaseShineyari namashekeli angamakhulu amabili esiliva nesigaxa segolide esinesisindo esingamashekeli angamashumi ayisihlanu. Ngakufisa ngakuthatha bheka kuthukusiwe emhlabathini phakathi kwetende lami nesiliva liphansi kwakho." Verse 22. uJoshua wayesethuma izithunywa zagijimela etendeni pheka kwakuthukusiwe etendeni lakhe isiliva liphansi. Verse 23. Zakukhipha phakathi kwetende zakuyisa kuJoshua nakubo bonke abantwana bakaIsrayeli bakubeka phansi phambi kukaJehova. Verse 24. UJoshua nabo bonke bakaIsrayeli benaye bamthatha uAkani indodana kaZera nesiliva nengubo nesigaxa segolide namadodana akhe namadodakazi akhe nezinkabi zakhe nezimbongolo zakhe nezimvu zakhe netende lakhe nakho konke anakho bakukhuphulela esigodini sase-Akori. Verse 25. UJoshua wayesethi, usihlupheleni na? UJehova uza kukuhlupha namuhla. Bonke abakwa-Israyeli bamkhanda ngamatshe babashisa ngomlilo babakhanda ngamatshe. Verse 26. Bamisa phezu kwakhe inqwaba yamatshe isekhona namuhla. UJehova waphenduka entukuthweni yakhe enkulu ngalokho igama laleyo ndawo laqanjwa ngokuthi isigodi sase-Akori kuze kube namuhla.